is a party. Yeah, ma'am, your love and guidance have shaped me into the person I am today. Thank you for always being there with open arms and a loving heart. I'm so grateful to have you as my mother. Great.
Maximize me.
Ngana rufin kwena mwalinga pisha mwisa kama na naine weninga pisha na ni umwaji nomba na isakula na imish. Shonze nda isakula na imans na ikini mwifu mwana la mwili la yon sama pato nefu. Ngana mwilipanga na mwanyo kwa alisha mwati munga mwandaila na pisha. You hold such a special place in my heart. Mayom papa na inenga kwa papa na lishi manga mwambo na mwibini mwala papa. Je mwana na le papa mwamba papa. Bye for now, Zem Jandura, Papa. Eurepa, Wali Lala, Bagri. I'm so proud to be your son. Right from the start, you supported me in everything. Thank you. Bow, bow. Walingusha wino kwena makebi. I love you, mami kwena bana kebi. Mayo, lesa mipale. Nabananga kwa tabonso waka mpale. Chilonga, mwale ntanta mina. Mwako serifari inde kwa tilita mina. Bafiashi, wale sabachibili. Mwango shanga matafuadi ya mchibili. Mwale sakama na kare mwabomba. Mfula mwale mfimba yomu mwabomba. Kwa time weo, awali paolo. Milai tushika, tuka msunga maparo. Raising me took a lot of patience. I'm sorry, mwalinga nyokwimba. Badi nja dibu kwa jimbi kwimba. Siko mohoso to my daddy mahilo. Ndala feba jinaria mahilo. Kri, kri, ba, ba, ba. Ngana rufi nkwena mwalinga pisha. Mwisa kama na naine weninga pisha. Nadi umwaji nomba na isakula na imisha. Shonze nda isakula na imansi. Na ikini mwifu mwana la mwili la yon. Sama pato nefu. Ngana mwilipanga na mwanyo kwa alisha. Mwati monga mwavindaila kata pisha. Ngana rufi nkwena mwalinga pisha. Mwisa kama na naine weninga pisha. Nadi umwaji nomba na isakula na imisha. To the most incredible mom in the world, thank you for your endless support, unwavering love and boundless patience. Gri, bow, na totera, bow, zemjenju rapa, brother Eliad, Mr. Milupi, Mr. Collins, Finkuli Pikachos, East Coast, gri, bow, bow.